dhicista iyo xadista gawaaridu waa mid sii xoogaysanaysa sanadahan dambe. Dowladda ayaa qaybo ka mid a lamaha ammaanka u xilsaartay wax ka qabashada arrinkan. Tan iyo xilligaasna waxaa lasoo xiray 100,000 qof oo gawaari ka dhacay dadka reer Ontario oo Soomaalida ay ku jirto, halka gawaari ku kacaysa qiimo ahaan malaayiin doolarna ay dib u soo celiyeen. Madaxda booliska magaalada Toronto ayaa Jimcihii shalay shir jaraa'id ku sheegay in tan iyo bishii Julaay ee sanadkan ay 90 qof u soo xireen dhicis iyo xadis gawaari, iyagoo soo celiyey 363 gaari oo qiimo ahaan lagu sheegay $14 million oo dollar. Madaxa booliska magaalada Toronto Chief Myron Denkew oo hadal dheer jeediyey ayaa xusay in tani ay qayb ka tahay miraha dadaallada ay wadaan.
I can say that these arrests and recoveries represent only a part of our commitment to reducing auto theft in Toronto.
Waxaan dhihi karaa ayuu yiri xarigan, soo celinta gawaaridan waxay qayb ka yihiin ballanqaadkeenii ku saabsanaa dhimista xatooyada gawaarida ee magaalada Toronto. Mashruuca Throughbred wuxuu caddaynayaa sida ay nooga go'an tahay wax ka qabashada arrinkan sii socda ee ku saabsan gawaari xadista magaaladeenna.
Project Throughbred exemplifies our dedication to combating the persistent issue of auto thefts in our city.
Booliisku waxay heleen meel gawaarida lagu furfuro si markaasi kadib dibadda loogu dhoofiyo. Gawaarida la helay waxaa ku jira, ayay yidhaahdeen booliiska, 1 container oo gawaari la xaday, laga buuxiyey oo laga helay dalka Belgium-ka. Xilli sii horreysay booliisku waxay sheegeen in gawaarida la xado ay ku dambeeyaan Bariga Dhexe, Afrika iyo qaar ka mid a galalka Yurub. Kuwa xatooyada sameynaya ayay booliisku sheegeen inay isticmaaleen dokumentiyo been abuur ah oo ay kula wareegayaan gawaarida si istiifo sharci ah ay ugu diiwaan geliyaan inay iyagu leeyihiin. Qaar ka mid a shaqaalaha hay-adda gobolkan u qaabilsan arrimo ay ka mid yihiin diiwaangelinta gawaarida iyo ruqsadda wadista gawaarida ayaa xilli sii horreysay loo xiray arrimahan, iyagoo lagu eedeynayo inay gacan ka geysteen fududeynta in kuwa waxadaya ay sharciyeystaan lahaanshiyaha gawaarida. Sharci cusub oo isla shalay soo baxay ayaa digaya in qofkii lagu helo in si sharci darra ah u diiwaangashanaya ama u diiwaangelinaya isagoo shaqaalaha lagu xukumi doono $100,000 oo ganaax ah iyo 4-6 bil oo xariga. Sharciyada iyo dadaaladan socda ayaa qayb ka ah wax ka qabashada dhibaatooyinkan sii kordhaya. Dadka qaar ayaa laga dhacay gawaari iyadoo hub la adeegsanayo.
Young man standing beside me with a pistol on his right hand and he was asking me to leave the car with the key in and then I took it off the car.
Waa mid ka mid a dadka gawaarida laga dhacay oo warbaahinta la hadlayay. Wuxuu sharaxayay sida looga dhacay gaariga isagoo xusay in qof dhalinyaro ah oo bastoolad wataa uu ka dhacay gaariga. Soomaalida ugu badan dalkan Kanada waxay degan yihiin gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto, waxayna ka mid yihiin dadka ay dhibaatadu gaartay.
Walaal, horta gaariga waxaa layga xaday habeen anigoo shaqa kasoo baxay, guriga garaashkiisa baa jogay. Subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigii waayey, markii aan waayeyna waxaan la xiriiray toronto boolis. Kabacdiina waxay dhaheen naga warsi, waan baaraynaa gaarigaas meeshuu ku maqan yahay. Report kaas aan sameeyey, kabacdi waxaan ka warsigeeyey muddo bil ah. Dabcan isla waqtigaasna waxaan kale u sheegay inshoransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta. Markaad gaari wadanaysa inaad bil kaste caymis lacag adeyti, si hadow haddii gaarigaagii ay waxgaaraha ama lagaa xado ay lacagti kugu soo celiyaan. Marka bil kabacdi booliskii markii baarkaankoodu bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaasi waa la xaday. Marka kuwa caymiska la xariir, marka kabacdi kuwa caymiska baa lacagti ii soo celiyey. Ilaa iyo waagiina gaarigii dee sidaas ahaa uu maqanaayo lagu xaday. Dad badan oo baabuur laga xaday oo Soomaali iyo qaar aan Soomaali ahayn oo magaalada Toronto degana, qaar baabuurtoodii dib baa loo soo helay booliska soo helay, qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kale loo waayey oo ilaa iyo hadda lama helin. Waxaa jira oo kale yar 3 bilood ka hor in laga xaday gaari yar gurigii la degan oo kale, isagana gaarigiisii laga soo qaaday gobol kale oo waddanka ka mid a, kadibna sidaas uu gaarigiisii ku helay.
Booliska ayaa xilli sii horreysay soo celiyey 1 gaari oo la xaday, halka ay xireen ku dhawaad 230 qof. Xuseen Nur Xaaji, VOA, Toronto.